This is DJ Sam.
Now hear this.
Now hear this.
Easy.
Upimwe kwa siku, upimwe kwa miaka, unatafsiri majira. Huzuiwi na muda, umejawa na nguvu, ndio maana na kuita baba. Moyoni mwangu najawa sifa na ujasiri katika wewe. Hakuna mlima wa kuniangusha, ndani yako ninasimama.
No pesa na songa naye, wanashangaa kuna stress na kuanga naye. Naishi sansi na kesi mahakamani, au deni za madirani, ko fresh nje na ndani. Oh yeah, yeah.
Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kuntapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, mfanye sugu wewe. Wakitrai kuntisha, naomba nisitetemeke.
My name is DJ Sam.
Yeah.
kwangu ni wewe baba.
Nakupa sifa.
Maisha yangu ni wewe.
Kabisa.
Baba ni wewe. Uzima wangu ni wewe yawe.
Hey.
Hata kama sina pesa. Hata kama sina mali.
Yes.
Hata kama sina kwa mapenzi na jua utatenda.
Utatenda baba.
Maisha yangu ni wewe.
Sifu kabisa.
Baba ni wewe.
Siku na mchana.
Uzima wangu ni wewe.
Uzima ni kwako baba.
Yeo zali.
Asante sana.
Cooking nilikimbia katika injili ya baba, nikimona nitasimama, shetani aliandama, ndo maana nilikimbia katika injili ya baba, nikimona nitasimama. 6, 7, 8
My name is DJ Sam.
Jack, on the beat.
Shetani aliandama, ndo maana nilikimbia katika injili ya baba, nikimona nitasimama, shetani aliandama, ndo maana nilikimbia katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon, nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe. Uyu adubi ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Uyu adubi ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon, nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe 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 niko na. Andama,
zikwembe, zikwembe,
kimbia,
zikwembe, zikwembe
ya baba,
zikwembe, 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 zikwembe.
Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon, nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe.
Given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I'm walking in power, I work in miracles, I live a life of favor. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God. God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we're being called for to show His excellence.
All I require,
for life, God has given me.
Sam 255 on Instagram, DJ Sam 255, and on Twitter, DJ Sam 255. Bringing music to life, you know, it's DJ Sam.